nani huku?
Mtaati wanini?
Huu mwanangu utaku kuchora semu dawa. Nani kambia mchora?
Semi yako hii umechucha. Uwe vipi mzee?
Unasemana? Unasemaji?
Unazingua wana sepa.
Unazawawe?
Nienda kukote.
Okay. Mtanielewa?
Wenda!
Mtanielewa?
Mende kudondosha meza Haseraza mewe Amba kati, left, zote tunacheza Beki, this is not easy utaweza Koki, kati, prumusha karati Nima dingiri, tunawa peti peti Ah, set it on Ah, yeah, bet it on Ah, set it on Ah, bet it on Ah, shakarika tukazake mapende Ikibiri tukaruki sebende Ya ni to move down, 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 down To move down, down, down Tumenoga 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 Walisema sitawezu Wakadai na jikwezu Mende kudondosha meza Hasiraza mewezu Mamboza kinani sitabeku wa story Sitopotezi tunakula nizi mtori Tufagili basi tulize ni boli Shakarika tukazake mapende Ikibiri tukaruki sebende Ya ni to move down, 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 down To move down, down, down Tumenoga 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 Nibakora Nudeli narukwa angola Tumetia fora Tume, tume, tume Ya ni to move down, 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 down To move down, down, down Tumenoga